Esule ya satumo mukaga. Era nate Eriku ne yeyongera n'ayogera nti, soko ndeke nange nakunnyonnyola kubanga nkyaliko kye njagala okwogera ku lwa Katonda. Najja wala okumanya kwange era n'amussaako obutuukirivu omutonzi wange. Kubanga mazima ebigambo byange si bya bulimba omuntu eyatuukirira mu kumanya ali naawe. Laba Katonda w'amaanyi so tanyooma muntu yenna. W'amaanyi mu buyinza obw'okutegeera. Takuuma bulamu bw'ababi naye abawa ababonyaabonyezebwa ebyabwe. Tajja maaso ge ku batuukirivu. Naye awaali bakabaka ku ntebe gy'abateeka emirembe gyonna ne bagulumizibwa. Era bwe baba nga basibiddwa n'amasamba era nga bakwasibwa n'emiggwa egy'okubonyaabonyezebwa, kale n'abalaga omulimu gwabwe n'okusobya kwabwe nga bagize ebyamalala.
Era
aggulawo okutu kwabwe okuwulira okuyigirizibwa, n'abalagira bakomewo okuva mu butali butuukirivu. Bwe bawulira ne bamuweereza, banaamalanga ennaku zaabwe nga balabye omukisa, n'emyaka gyabwe nga basanyuka. Naye bwe batawulira, banaazikiriranga n'ekitala, era banaafanga awatali kumanya. Naye abo abatamanyi Katonda mu mutima batereka obusungu, tebakuba nduulu bayambwe bw'abasiba. Bafa nga bakyali bato, n'obulamu bwabwe buzikiriramu abo abatali balongoofu. Awonya oyo abonyaabonyezebwa olw'okubonyaabonyezebwa kwe, era aggula okutu kwabwe bwe bajoogebwa. Weewaawo yandikujje mu kulaba ennaku n'akuyingiza mu kifo ekigazi awatali kunyigirizibwa, n'ekyo ekiteekebwa ku mmeeza yo kyandijjudde obugimu. Naye ggwe ojjudde omusango gw'omubi, omusango n'okusala eby'ensonga bikukwata. Kubanga waliwo obusungu, weekuume oleme okutwalibwa n'obugagga, so enguzi tekukyamyanga kubanga nnene. Obugagga bwo bunaamala oleme okulaba ennaku oba obuyinza bwonna obw'amaanyi go? Teweegomba kiro amawanga bwe gazikirizibwa mu kifo kyago. Weekuume oleme okutunuulira obutali butuukirivu, kubanga weerobozezza obwo okusinga okubonyaabonyezebwa. Laba, Katonda akola ebigulumivu mu buyinza bwe. Ani omuyigiriza afaanana ye? Ani yali amulagidde ekkubo lye? Oba ani ayinza okwogera nti, okoze ebitali bya butuukirivu? Jjukira okugulumizanga omulimu gwe, abantu gwe baayimbangako. Abantu bonna baagutunuulira, abantu baagulengera nga bayima wala. Laba, Katonda mukulu, naffe tetumumanyi. Omuwendo gw'emyaka gye tegunoonyezeka. Kubanga walula waggulu amatondo g'amazzi, agatonnya enkuba eva mu mukka gwe, eggulu ge liyiwa ne ligatonnya ku bantu mangi nnyo. Weewaawo, waliwo ayinza okutegeera ebire we bibambibwa okubwatuka okw'omuweema ye? Laba, yeeyaliirira omusana gwe okwetooloola era asaanikira ku nnyanja wansi. Kubanga olw'ebyo asala emisango gy'amawanga, agaba emmere nnyingi nnyo, abika engalo ze n'enjota, era aziragira zikube ssabbaawa. Eddoboozi lyazo linnyonnyola ebigambo bye, era libuulira n'ente kibuyaga ayambuka.